olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua fatonu ina le malo Afghanistan, lea olo opulia nei le Taliban, le motu sia umma ofiso ta inga ile upenga fiso ta ile internet, ma telefoni fe avea ile atunu u. E ova ile fase fulmana tolu miliona tangata i Afghanistan, ua motu sia nei, so otanga male lalolangi i fafo. Ma ua matua afia i polokalame soifua ma lolo ina, ma au au nanga i pi sinisi ma fale tupe i Afghanistan. Na faalia e malo au faatasi ua motu CI ma feso ota inga matangata fai ngā luenga ale UN Refugee Agency, olo ngā lulua i ngā luenga la vea i talua na afia Afghanistan ni se mafui e, lea na maalili waitangata e ovo i le lua fe lua se lau i le masina na tenei. Na saunoa Liaquat Khan o se tangata Afghani au mau i Melbourne, o le tape ina e le Taliban o feso ota inga telefoni ma le internet, o se fainga ua soli pala ina ia ia tatau masa olotonga, o tangata anu ua Afghanistan.
This drastic measure threatens the several critical communication link between Afghans living in Australia, across the globe, and their loved ones back in Afghanistan, causing profound disruption to families and social connections. We view this action as a stark infringement on fundamental freedoms and violation of human rights.
Na whaelonga ina ile vaiasa nei le lua se fulu tausanga, o le osa whainga o ni whale kalapu i Bali, le ana maalili wai ni tangata e toa lua se fulu e awhia i tangata anu u au se talia e toa whaa. O se tasio sauninga whaamanatu o loo whaie Newcastle, le ana na o mai ai tangata anu e toa tolu mai au se talia nei, na maalili ui le nei whaala velave. O le isi sauninga whaamanatu na whaie i Bali, maana awai atu iei le konosulo au se talia Indonesia, Joe Stevens. Ma ua faalia le peresetene o Amerika Donald Trump e o no faatonuina le military a wai i leo leonga o isi taulanga ma ai Amerika ma ono avea manofuanga i faiai a onga po training a fita fita o le military. E ui o le military a Amerika e na o taua i atunu ui fafo ma le pui puinga o le atunu u mai se fili e ono so faia mai fafo e faa onga iai. I and Asao Noa Donald Trump is a former tangamata itai o le military a America.
Together with many of you in the room, we've brought back the fundamental principle that defending the homeland is the military's first and most important priority. That's what it is. Only in recent decades did politicians somehow come to believe that our job is to police the far reaches of Kenya and Somalia while America is under invasion from within. We're under invasion from within.
Donald Trump. O le tiu te tau ave i le pui puinga o le file e mu, mana saonga le mu o tangata anu o Amerika i to tonu o lau whanua o Amerika o le matafa yoi lea, a le mata ngā ruenga o leo leo. Ma le tarato mua mo le neyasa o wha alia mai e leo leo i Peretania, le tangata lea na whaia se osa whainga i se malu malu tāpua i o tangata yuteia se sunako i le aio Manchester i Engelani i Peretania. Na faali e leo leo e talitonu ila tau o ia o se tangata anu uperetania o se ali i e tolu se fulmele lima tausanga le matua o se tangata e afua mai i Suria. Na fanaina i leoti e leo leo lea tangata ina ua taunu watu e to olua ni tangata na marili wai e fapea na tuina ele nei ali i se anga ese.
Like, share, mafaali sau finangalo, muli muli ili SBS Samoan ili Facebook.